boy kind of man. Oh, oh no, sasa nifanyeje, yeye tu hunitoa njebe. Oh,
wanitosha mimi.